tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde sakiraabe hiibe to gondo hedaade heejuj amen dilelendi e mangal mudum beete aljumaare hande fu min calmini am sannen fedde mawde kumaninde habude yanongoji ngatede feewde hakkil bibbe adama en ka holliti mette mudum feewde e yanongoji ngatede feewde bibbe adama en leede amen je be nada kana ko be leendi yoppita yimbel fu nangabe tay wala e lewisariya hanka senka rewbel gombel region menaka wom dental gotal ngarowal halde inde mu em duubi tati ciagal fodami fodo jabbido hakune rewbel didon bangal homo won lamoto ledo fedde wureji hokkama galleji teme tati chapanje di lengeni gondi nokko no noddirta jigibungo terrorisme hippi le region badangara dedo mba odo ballugu ka fedde ne noddirta CICR kan croissant rouge wadi dum fewde e mabbe sekrabe hedi be don sembe kabaruji dum jogani on beti hande bismillah modo me helade dum le communiqué ma god nyaltinaado talata sappo e nay lewru utto hitan 2024 fed mo de kumani do jingande hakkeji bibbe adama em le adnar allah ndu woni fe fdh ka holiti mette mudum fewde e yanongoji gattide fewde hakkeji bibbe adama em leedi amendi hono yanongoji le kolta le de do tongande ana nangudo so udda yimbel fuube gonda e laamu leedi ni fake ben famtare anni ko modu samasi ko fewni endo hen
gollirde FDH e le communiqué o holti wiide ɗiɗo duuɓi nayyi cagtiɗi le mali ɗo ko ɓuuri hewde laatike kewal samdu dow yimɓe banggal nanguɗo ɓe ma uddude ɓe cuutali e uddude yimɓe e ley cuucuka e kañe gidali banggal saria e wi ardiɓe FDH laamu hakkundejo na hani no yawiri dawrude no kaltidal hakika na waɗa hakkunde mabɓe e baale politique kañe baale halnana en faande le talkuru ndu holtam wiide yimɓele sappo e goo on politikoɓe nangaɓa ñande noga e juin ɓeɗo fufna e ley fedde déclaration commune 31 mars 2024 yo saabi ñande sappo avril nde laam o ɓami anniya hadde imadaraji baale politique ɗe ndeɗo fedde darnide hakkeji tomonta en nardi laamukoɓe transition ɓe yuppitinde ɗon e ɗon kala yimɓele toñaɓe so nanga ene darraɓe ɗum wattande hakkillo teddingol kabaru yopitere
avocat ɗo woni kanko maître Ali Bacili o ministre kiɗɗo sariyali leydi amendi ka juge tribunal commune Joyobo Bamako ɗo ka heɗike mum omo hakkunde yimɓele gaɗoɓe politique sappo e goo o nanganoɓe so udda jeƴƴi lewru juillet ɓettindu saabi ɓe gaɗi yanangoji fewde e laamu leydi ɗo kaɗo o heɗama yesso avocat en makko anni ko kanko mamari maître mamari sama jara avocat kanko mohamed Ali Bacili haltan mamadou sama sekudo festan ousmane nyaliboudi
habituellement au terme
ko wowi sini jugugol timmi landi gatteɗe fuu gaɗama avocat en ɓe joƴinan talki dartude jomum yoppite ka dow kabaru hannden o min joƴinat talkuru tafon dartugol o yoppite wona min tan goto woni avocat makko avocat e makko ana kewi wonɓe dow ɗi talki avocat en ɓe ana gondi e yiidude dartude ɗo woni ko kani wadde mbiɗa miila o e seeɗa avocat en ɓe fuu nden tan ɓama dabere wotere dartude yallah mo wawi yoppitede ko jogimi taƴiral mum landi juge e gaƴiɗi gaɗiri dow teddegal e mbarkantako non woni waɗiri hannden kabaruji ɗi fuu gaɗiri dow teddegal sariyaji kabaru mum ana wondi e yaarude no moƴƴiri wawa hollitinde on fa laaɓa kabaru ɗi talki saabu golle muɗum ana wonda ka kabaru yogaji gon mbawa yaltinede wattu joni o
tafon
sakiraɓe heeɗiɓe andor mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen facebook na dow compte x mom noddirtano twitter jababuji concours fonction publique hitan 2023 ka waram haltinede malinkoɓe aljumaade hannde so lanɗo jaɓi noon holitiri wiide suudu ministre kumaniɗo golle kañ e fonction publique fa yetto kaltidel hakkunde yimɓe lannaɗon hitan 2023 oɗo concours bortanoma saabi yuruku yurukuaji kewɗi matan li hen an miccintinde tan wiide hakke yimɓele ujunere temeɗe nayom capan jitti e jeenoyommo woni ɓe gouvernement linde hasindini ele oɗo concours ko ɓuuri yimɓele ujunaji capan jeegom e nayom woni gaɓɓe ɗum hamka senka rewɓel gomɓe le laamu menaka wom dental water gold gotal ngarowal halde e inde mum galɗo kawral heɓama hakkunde ɓeɗo rewɓele ɗiɗon poɗon tonoɓe banggal homo woni laamotoɗo ndeɗo fedde saabi gouverneur o waɗi kaltidal hakkunde mabɓe fa keɓen famtare anni ko keƴoɗa amen gomɓe le nokku oɗo woni mouhammed aga isafetan heɓani em do hendo fettan moɗo sama siko oumar wayalu
ɓe gonde ƴewtade ɗum oɗo golle weli min sanne
ɗiɗo haalaji yo Daija e Sumamata tefibe tiagal ko ciini talkuru kawral hulutondu timmi basi hakune mabbe rafi kawral ngududo non no gilla dubi tati latudo sababu jati faabaaji fufodaada ka robbe lamu menaka tobbe tati muudi ngoni le talkuru sinanudu kedanna Agnesa Pierre Arama o secrétaire gouverneur o kangudun woni kayaado hala
la présidente régionale
kanko lanmi ɗiɗo golleji noddirteɗo Aliyata Walet Agazum ɓurɗo anditirede Sumunata kañe jokkuɗe makko ɗiɗon goto noddirteɗo Adeizatou Anabi ɓurɗo anditirede Dieza kañe garta latade laami ɓe
kafuɗomenaka
Sumamata Walet yetti oɗo golle gouverneur o holti wiide mo taƴiro wiide hande hande o kamɓe rewɓe fay goto yata caggal bandu
Allah faabi kimin hannden nomi kani famidirde homo fof faami no goɗɗo wori miɗen jetta Allah sanne miɗen jetta gouverneur o gaɓɗo ɗiɗo
immadaraje
bandi ko debbo kay yegiti gila joni rafi kawral ngal ɗum ɗo kay holliti kanko hoorejo o keɗɗanna Daija Anabi
somi iwi le oɗo nokku min garan min jiida min joƴƴina pelle kasen le commune ngaji ɗi min fo min tawe caggal Sumunata o noddan bureau ngaji ɗi fo
fadde fedde kafo joƴine rewɓe minaka hani mijade hono mo intinde jonde mabɓe ko bunɗo e ley duuɓi tati tiɗɗalla ka Mohamed ak Issafa tan heɓen ɗuɗo noso juuta mani gila minaka
ñaw raɓotoɗo moɓe noddirta variole du singe nadu impox anale hirnange wuronde afrique le on ɗo wakkati goto oɗo ñaw ka yiyama e yimɓe goto e leydi Côte d'Ivoire e ñalawma hannde o ka wala fuumo o yiya e muɗum ele leydi amen ndi oɗo ñaw moɓe noddirta variole du singe nadu impox sa jiɗo fa anda ɗum wulali calɗi waddita e ma tampere hoore nawore fa yetto puƴe e ɗo calɗi maɗa noon holitiri wiide kanko docteur Yacouba Kone o kumaniɗo kabaruji ɓangal haybude ñawuji raɓotoɗi gollirgal mongal kumaniɗo cellal le leydi amen ndi anni ko o haltan Moussama Lessi sogoɗo festan Ousmane Ali Bouly
les instructions
dabreji ɓamama holliteɗo horongoji gadɗe bangal o ñaw dow jundi kerol hakkunde leydi men e Côte d'Ivoire hollitama wattu fuu mo o ñaw mata kabaru muɗum martine kumpa kanankoɓe le on wattu fuu dabreji ɓame fa joomu en kerine sera darane sawrede jamare nde hollite alhaali o ñaw kabaruji martine hono o ñaw way hono o andirte hono terɗe mbuloje hoore nawore fa yettade calɗi nawoji baɗa tati caggal ko ñaw o nangui neɗɗo ɓuuye ɓuuye an mbawa yaldude e calɗi mon fuɓɓori do yeeso joomum le on wattu fuu ko yaawi ko wulli sawroɓe ana kaani martinede kumpa fa piya dabereji mum ɗo gonɗen hannden ɗo wala fuɗɗo ñaw o mata le leydi men ndi fuu e maggal
mum
ko ɓuri galleji temeɗe tati capan jeɗɗi gomɓe le genni ɓe noddirta jigi bombo kañu en woni dokkaɓe guureji le yontere nde oɗo ballaka fedde ne ɓe noddirta CICR kañe e croissant rouge waɗi ɗum fewde e mabɓe le hakkunde oɗo balla ana kiloji capannayyi maaro kiloji noga e joyi kiloji noga e joyi ñebbe litre joyi nebam fa yetto kiloji joyi kasen accene ka hakke kiloji joyi kasen lamɗam micin tinde tan wiɗe gendi ɓe noddirta jigi bongo guɓe jogiɓe kaɓoɗo ɓe anditaka hippike ɗum go o lewru juillet hitan 2024 ɗum latke sababu ittude yonkiji yimɓelle hewɓele nokku o en wadde to bonandaji kewɗi goɗɗi
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
kewalli hunde ko yimɓe nawtortono arande fa motta haabu oɗo finatawa ana wondi majjude ñanoma hannde o uwde le leydi amen ndi fa keɓen famtare anni ko Oumar Wayolo fewni en du hen
le ko ƴaɓɓino ko rewɓele hewɓe kañen kawrtita so motta haabu kanko noddirteɗo Sadio Camara laamiɗo fedde ŋeeɓe to blato o haali nafaji ko tonggui dow ko rewɓe kawrtitta ko
rewɓelle kurtiɓe ɓe leldaki e fewi gooko goto so wona worɓe mumen hawrtata caggal golleji galle mumen so waɗa golle o ñoliɗiɓe gaɗirta kewal ngal kaddule ɗe goro mabɓe hokkete rewɓelle nayaɓɓe ana moƴƴinirano ɗum kañum en du kaddule ɗe ɓe noddirta penduru mo sukaɓe rewɓe heyɓe kurtiɓe ɓornotono coro kaddule mumen
fanta goyta yo gollino o golle sanne nokku noddirte do yoroso o do debbo mo duumudo jabbi chapande jeegom nyaloma hande o haali ko dum nafata
kewede kaddule de min bornoto mu inirte wam e rewbelle jeeyonobe garaji ko dum wadirte ko wobbe kam en du kaddule cheetede yeeyanno dum yo golle mo be kebanno mudum seeda
caggal ko rewbelle kawrtita ko wakkati surubaybe kanyen habube du kanyen kawrtita so motta so bami faabe kawriti halaji kewdi kalte don fayotu filla filla wobbe du keddo heddan talo yodo hunde ko mobbe kedde e miccital nyalom hande ko wonde majjude Sadio Camara kanyul lami fedde ngibe to blato
surubaybe rewbe wadam jamma o fu ana yima jimi mbaje todi rewbe be bama katafom e do hodo woni darne mudu en so bami fa naati e suudu jimi mbaje todi be do rewbe fu wakati no be cenyata de do kaddule watten
kanko no dirtedo gida Seydou Diall andan do kabar ne da ko sifikino o do golle wuri
le fil
kewede to cenyono kaddule nabeteno fa mu'ina dola kaji na do kaddule fina tawa goddi hande so mi immaki mi darano dum e dum wondi majjuda yure fina tawa ami na famu dum ana momni san nyaloma kertana do fina tawa bangal kewede le lidi amendi landine e dum wawi latan sababu surbaybe rewbe kam en du nanga lawu
verse tutti
fande be do andabe kabar ne da ko kolliti wide wattu jono do rewbel be buri fu hawrtinte yo jewde teleji kanye hettinade radioji
sakrabe han kasen ka on baawi hektari kamaruji amen di fudo whatsapp on gadam o do numero do woni jiddi joyi jenay kasen wadan jiddi jeegom goo e jenay na do on jihi do hello amen facebook on ito ipkon amen whatsapp on baawi hektari do kamaruji fu beedaade e magazine amen garon jukure joono o do service mo noddirta kuna foni on gadam dan 37321 mere non ngakina tor do noga e kridi telephone mo do on so jiddi wadde dum fanje hen finno be sera yoktere amen wadan jukitaade magazine amen tous les enfants du Mali nyaloma hande o anawri bangal vacancesji sukabe dido kurngaydi be ngatta fewde dido vacancesji dido kurngaji fuddi an heba balde seda jomle nukule kewde le lidi amen di bamako do faayto le kedde linde hor faana mudum yo fa ikintinde na do micintinde sukabe jangobe ko jangi ko kan faade mu em fuddi tir ecole kasem do ne hitan 2024-2025 sarab sukabe jangobe kan en ka yitti sanne o do hakkille fa keben famtaran dido golleji fu wordi anni ko Umar Waygalo e mi hor mi pion em do hem nyalleja
honno dum wowi litande furno jande ko watte so bami fa vacancy fuddi dum fuddi le nokkule kewdi le leedi meden di kambe sukabe jobe jangoyde be be beltiki sanne be kawri suudi ecole do bomako do kanye fa yotto segu be bi dum fa bo tobe no be kan lannirade so bami fa ecole uttama
c'est facile à comprendre en fait parce que son est professeur
dum ya fi fa mede sabi monsieur le m ngadnobe min kurlo chudi classe uji amen di jati wadan tamen dum mine jidi wadde dido kurngaji fami dada honorobe am le machernga yogaji do e antugol ecole lato sababu mi keba ande urde wayrabe amen mi keba famude dum sanne dum urde be mi yidi famude kuleji kewudi do e natugol am classe yeddobo hitan warorde
rentrant classe en cette année
sarab sukabe bi beltiki sanne o do golle ko jenginobe gonde gollude be bi dum lato sababu su sukabe keba pama kala ko keba no famde le ko dabbino ko fur
we on de somro woni mbise ka ke sababu
yayi we hon nafor sanne jode amen minam sara sukabe jangobe neltirde sukabe amen yahwa radi do kurngaji be kebam ande nafobe dum uttam hakkile mabbe sanne dum su suka jangata wakati vacance dum wana ko mudi sabe idum wayi latat sababu yegintinde mako andino fu be kebam ande kay fam urde wayra mabbe be kebayi wodo dido kurngaji nyande fuso ecole o fuditi suka be hana ko yoppe fijatam fa yegita ko jangino ko betti be hitan timmune ne
mutti kanye seware jande nan wonde wadirton mere fedde water sagon tonde jangino wonbe tonde no dr sinega kanyum wonde wadde dido imadraji be kollitiide jandeji kewdi be ngattaton fiwde sukabe ali badra dumbo kanyum secrétaire général de do fedde
se kuro dobe
dido kurngaji sukabe jangobe fondamental wadana kurngaidi ana français mathématiques physique fayoto chimie fayim wodu ki yabantake dido kurngaji nadu sarab sukabe fu wala winda sukabe mu'en
to tumbuto ndedo jande ko yobete non jangino wombe tobe kolliti nimse muden sanne ko sarabe sukabe nabata sukabe jaha jangayle dedo nokkule Mohamed Boubacar Touré jangino école Aïssa to tumbuto to
chaque enfant paye
suka goto bindido fu ujnera yobanta min lewru fu so abe bindo sarabe mabbe temen nay yobanta suka mu en goto fu sarabe kam en jati nardine min on gara dido kurungaji ga sukabe l'école garbe windada hen hewa san
des élèves
odo jangino jande do dowr no dirte mori ke dambale holiti dum fabor suka be fat jeggeto ko jangina le ko jabbino ko sebi de saaji vacances ko dokete ko dum juuti sanne
les vacances o man
vacances ngaji di leede amendi an juuti sanne on do yo wakati kan do naftereede fa landinana be do suka be jangobe jandeji yogaji di famudum tiide joodi mabbe yalla se kol o banta ma fu taw hakkele mabbe ana fewani dum dido kurngay di ka ana nafa sanne hande suka
odo jangino wadi gonginali wide dedo jande hana jabbad lewru wotru sebde sukabe su ko kam vacances kan ko tay pofta seda jahadu jawaye nokule e konande mudum